Yeno ye kochi ya fe Nze chivanda obula dizo Ngenze waka muswaga
Pirate Beats Production.
Oh, oh kamuswaga Babo sani vokutendwa Ye vya fe vya li vya zawa No vizula Oh, oh kamuswaga Babo sani vokutendwa Ebya fe bya lya zawa no bizula tambu dema wanga genja ulo na yenti zudenti koti yange yesinga atude kabumbuli sansa mulunji wa fe no koti ya fe netinta na musanya bakulu benja ulo katikiro ko sana bakulu abebika ne mama wa fe yo mugo wangale awo bakochwe bugumira oh Kamuswaga, babo sani vokutendwa, yebya fe bya li bya zawa, no bizula, oh kamuswaga, babo sani vokutendwa, yebya fe bya li bya zawa, no bizula, katusoke tuwane kamuswaga wafe makula, ewafe eno yafuga. Mukama katonda webale otukumye ne kochi ya fe musanyu ebyo bulambuzi ebyo bulimi otadde ne ebyo kuvuba radio efuse ya mugaso etuweleze ebirungi byensonga kochi yeyigiriza kati nno byeyagaza emite emitaji wadde tochi gyonno gyemulisa kochi ngalonga leri kamuswaga atuyambye natuteeka ku mutindo gw'engamba oh, oh kamuswaga Babo sani vokutendwa Yebya fe bya li bya zawa No bizula Oh kamuswaga Babo sani vokutendwa Yebya fe bya li bya zawa No bizula Olola balunja benganda Lelo no kochi kunti